ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngengosibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christianity Works. Kubuke ngasho lutho ukuthi uhlanganise iqeqebe elinganani labantu. Ngisho bengakahlanganiswa baba liqeqeba sebevele bayaphikisana. Impikisano seyiqubukile, ukayeko seliyenzeka. Lokhu sikuthole emndenini, emsebenzini, emaqoqweni nasemsebenzini. Futhi nebala, kuyenzeka nasemabandleni. Ngale kokuthintshiselwa kaNkulunkulu ngokuba abantu bakhe bahlangane, bebumbene, bemunye. Ongakho muva le, wenza ukuba uPaul umpostoli abhale lamazwi. Kuyokuqala kwabaseKorinte 1:10-13. Kepha ngencenga, bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, ukuba nikhulume zwi linye nonke. Kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu, kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ngokuba ngitsheliwe ngani bazalwane bami ngabendlu kaKlowe ukuthi khona ukuphikisana phakathi kwenu. Ngisho lokhu ukuthi ilona lo kini uthi mina ngokaPaul, mina ngokaApollo, mina ngokaKefas, mina ngokaKristu. UKristu wahlukanisiwe yini? UPaul wabethelwe esiphambanini ngenxa yenu na? Nabhabhathiswa egama likaPaul na? Ngakho kundlela nithina abantu bakaNkulunkulu esiqhube ngayo intshisekelo yakhe yokubumbana sibe munye. NgokweCenter for the Study of Global Christianity kunamabandla akhona ahlukahlukene namhlanje emhlabeni angaphezu kwa-45,000. Ungakukholwa lokho? Ngakho bodadewethu nabafowethu, njengoba kuncike kini, kepha ngiyancenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume zwi linye nonke. Kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu, kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.